bonna baby. Boma, oh my baby, oh sweetie. Boma, you're soft like tomato,
tomato.
Sweet like berries.
Nziba tude kumapesa kubye ngoma ya season head doctor. Big budget music Uganda. No music making my wonder.
Sama nyanjoli watala ngana yo mtima kukwagala. Sama nyanjoli tukayo na yela manawe jontuse. Oh my mama they love you so. Kubati mani you my favorite song. Oh my papa they love you so. Kubati mani kwakumbeka. My sister my brother them love you more. And song as I went so fun as
though. Wekwena kwa sama kware
gona gona baby.
Mze yange wekwena gamba kubyange
gona gona baby.
Mze yange wekwena kwa sama kware
gona gona baby.
Mze yange wekwena gamba kubyange byona byona baby.
Woman, you're soft like tomato and sweet like berries.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Chaya nyesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nyesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Senono tulikapo ya biasa antakuranga kavunzae. Bamalaika bafuwa makondere bapasta bagamba aleluya yalali. Yekwa mfumbira nontambia bafumbia balala ya.
And you're so like tomato and sweet like berries. You for me and for me.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nywesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nywesa mdalasini.
This is for my baby, oh sweetie. All you soft like tomato and sweet like berries. She's for me and for me.
Dr. Brain and Aziz Azioni.
They power dance kuma pesa.
Dr. Brain and Aziz Azioni.
We are combined pandis like never before.
Luku luku. Toko toko, luku luku doro my baby.
Competition is a valera,
ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nywesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Kachaya nywesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Your doctor,